tobye zibamu ebende nyo kwagala naye buze ebikyukamu olyo mwana njagala anjiddewo omubiri nandaga mumikwano gye omusuubizo gwaggalwa kuba bambya njagala ono mwana njagala akuumye omutima nze nsiima mulungi wange nsiima
Sima, mulungi wange sima. Sima, bazadde bakukuza. Ekaka wangamba, mu kiroto. Tyolina okwagalwa, nange nenesunga. Kenfunye gwe, manyoli wange. Namu abanoonya omukwano, munoonyezeeyo.
Sima, mulungi wange sima. Sima.